Blog Talk Radio.
Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it. Sing out. Let it rain. Let it rain. Open up the gates of heaven. Let it rain.
Let it rain.
Let it rain. Open up the
Come and move, God. Come and move amongst us.
Hallelujah. We are live, and welcome back. This is the Prophecy at the Midnight Hour. We're broadcasting out of Rockville, Maryland, a suburb of our nation's capital, Washington, D.C., the capital of the United States of America. In this evening's segment, we have an enervating, shocking vision from the Lord through the servant of the Lord, mighty prophet, Dr. David O'War. This is the vision of the beasts devouring the sheep in the house of the Lord. It is Wednesday, and we are live. It is February 4th, 2015 at 8:06 p.m. Eastern Time, 5:06 Pacific Time. I'll be your co-host for this evening's segment, Pastor Louis Lupo of Maryland Altar, and also in the studio by phone, we have Pastor Jose Bobadilla of the California Altar. One scripture before we get to the message. We will hear that the message is anchored deep within the word of the Lord. It's a very shocking vision that only the Lord could send through his servant to share to the church. As we hear the message and as the listener engages fully the word of the Lord, that the Lord would send the mighty Holy Spirit to open the spiritual ears and the spiritual eyes of the precious listeners all throughout the United States, as well as even the global audience, and particularly for those that are foraging for the word of the Lord as we endure this Amos 8:11 type famine in the United States of America, a famine not of food and water, but a famine of hearing the word of the Lord. You will hear the word of the Lord from the mighty prophet, and we'll also hear from the word of the Lord right now, very briefly, one scripture in Ezekiel chapter 34. Ezekiel chapter 34, starting at verse 1. Ezekiel chapter 34, verse 1. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy and say to them, thus says the Lord God to the shepherds, woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? You eat the fat and clothe yourselves with the wool. You slaughter the fatlings, but you do not feed the flock. The weak you have not strengthened, nor have you healed those who were sick, nor bound up the broken, nor brought back what was driven away, nor sought that what was lost. But with force and cruelty, you have ruled them. Ezekiel chapter 34, verses 1 through 4, we'll hear in the message of the Lord covering almost the entire chapter of Ezekiel 34, the vision of the Lord from the throne of God to the mighty prophet, Dr. David O'War. And I want to go out to the California altar to Pastor Jose, what the Lord has placed on your heart for this evening's segment, Pastor Jose. We have about 10 minutes or so as the Lord leads. Pastor Jose.
Amen. Praise the Lord. Amen. Pastor Lou, and shalom. And shalom to all the precious saints that are tuned in here in the United States of America and throughout the globe. Because as we have mentioned, this message and this end time revival is for all the nations of the earth. And yes, what a very powerful message the Lord has allowed us to hear, which the audience, the Lord's precious sheep, will be allowed to hear today. And it's very powerful, the messages of the Lord, precious saints, for this hour, because these are the meat and the potatoes. These are the messages of the Lord precious saints that are maturing the bride, bringing us up to a mature state, precious saints, in a spiritual level, because our bridegroom is a spiritual bridegroom, precious saints. The kingdom of heaven is a spiritual kingdom, and we must be equipped spiritually, ready spiritually, precious saints. This is a revival of repentance, and this is the hour to repent. And these are the messages of the Lord to the Lord's precious end time saints, precious saints, the remnant of the remnant. And I would also like to read from the word of the Lord.
Amen.
And I would like to read from Ephesians chapter 5, verses 3 to 20. Ephesians 5, 3 to 20. But among you, there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them, precious saints. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of light consist in all goodness, righteousness, and truth, and find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret, but everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. This is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Make the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Precious saints, this is the hour to separate from the darkness of this world. This is the hour to separate, precious saints, and to remain in the wilderness of repentance. And these are truly the messages that are showing us the way, that are teaching us the way of our Lord. Thank you, Pastor Luke.
Amen. And amen. Thank you, Pastor Jose. Pastor Jose Bobadilla from the California Altar joining us in the studio by phone. What a blessing. And it's true, precious listeners. This is the manna from heaven, just as the word of the Lord says. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. This was given to Moses in the wilderness with the Israelites, to the children of the Lord. And so it is today, as we have fresh manna from the oven of the Lord, from heaven itself, we're so very appreciative for. This is the vision of the beast devouring the sheep in the house by the Malachi 3:1, Malachi 4:5, Isaiah 40, verse 3, servant of the Lord to the church.
I don't know what to say. I don't know what to say. I don't know what to say. She has come out of the other leg. But these ones have become strong. She has come out of the other leg. But these ones have become strong and stiff. She has left his legs. Rudy, come, but the weak legs, the legs that were soft, soft, weak, have become stiff and strong, and the metals have been removed that were used for strengthening the legs. Now the legs are stiff and strong. The metals have been removed, and she can walk. For this opportunity,
kwa ajili ya nafasi hii,
and privilege,
na tunuku,
to be in Nakuru,
ya kuwa hapa Nakuru.
Hallelujah.
Hallelujah.
Precious people,
watu wa dhamani,
precious pastors,
wachungaji wa dhamani,
the shepherds of the Lord,
wachungaji wa Bwana.
What I'm going to say here,
kile ninachoenda kusema hapa,
is very, very critical to the church.
Ni nyeti sana, sana kwa kanisa.
Extremely critical.
Nyeti zaidi sana.
hour.
Kwa ajili ya saa hii.
In the church.
Katika kanisa.
So.
Kwa hivyo.
If you can record.
Ikiwa waweza kurekodi.
Record it.
Tafadhali rekodi.
I'm going to say here.
Kile nimechoenda kusema hapa.
Hinges on the future of the church.
Ni cha muhimu sana katika maisha ya usoni ya kanisa.
What I'm going to say here is very critical.
Kile ninachoenda kusema hapa ni nyeti sana.
For the future of the church.
Kwa maisha ya usoni ya kanisa.
I did not share this in the field.
Siku ya shiriki haya uwanjani.
Because when the Lord spoke to me about this.
Maana wakati Bwana alinena pamoja nami kuyahusu haya.
I knew it was intended for you.
Nilijua kwamba ilikusudiwa ninyi.
I'm going to try to get deep.
Ninaenda kujaribu kuingia kilindini.
If you can write, write.
Ikiwa waweza kuandika, andika.
We may never have the opportunity to do this again.
Yawezekana tusiwahi pata tena nafasi ya kufanya haya.
Because.
Kwa sababu.
There is so much work.
Kuna kazi nyingi sana.
I want you to know.
Ninataka mkapate kujua.
That on May 14th.
Ya kwamba May tarehe 14.
2010.
Mwaka wa 2010.
May 14th.
Tarehe 14 ya May.
2010.
Mwaka wa 2010.
The Lord visited with me.
Bwana alinitembelea.
And spoke to me.
Na akaninenea.
About the state of the church.
Juu ya hali ya kanisa.
About the condition of the church.
Juu ya hali ya kanisa.
And in that conversation.
Na katika mazungumzo hayo.
There was so much message to you.
Kulikuwa na ujumbe mwingi zaidi kwenu ninyi.
The pastors.
Wachungaji.
Let me describe the vision.
Wacha mwanzo nikaelezee yale maono.
And then I'll explain to you what it means.
Na kisha nitawafafanulia inamaanisha nini.
In that vision.
Katika maono hayo.
The Lord lifted me up.
Bwana aliniinua juu.
And then.
Na kisha.
I found myself in the house of the Lord.
Nikajipata nikiwa katika nyumba ya Bwana.
And as I was going around the house of the Lord.
Na nilipokuwa nikienda kote kote katika nyumba ya Bwana.
The voice of the Lord began to speak.
Sauti ya Bwana ikaanza kunena.
I saw things there.
Niliona mambo mule ndani.
That the Lord wanted me to see.
Mambo ambayo Bwana alinitaka nikayaone.
And I'll describe them.
Na nitaelezea.
I saw pastors.
Niliwaona wachungaji.
Inside the house of the Lord.
Ndani ya nyumba ya Bwana.
And as I saw them there.
Na nilipowaona mle ndani.
Then the voice of the Lord came from on high.
Kisha sauti ya Bwana ikaja toka juu.
And as the Lord spoke.
Na wakati Bwana alinena.
He made me understand.
Alinisababisha nikaelewe.
The specific instruction.
Maelekezo ya kihaswa.
That he was giving to the pastors in the house.
Aliokuwa akiwapa wachungaji katika nyumba yake.
He said.
Alisema.
Tell them.
Waambie.
To shut the door.
Waufunge mlango.
Again.
Na tena.
The voice from on high.
Sauti kutoka juu.
Say.
Ilisema.
Tell them.
Waambie.
To shut the door.
Waufunge mlango.
To shut the door.
Waufunge mlango.
And when I turned.
Na nilipogeuka.
On the left hand side.
kuelekea upande wa mkono wa kushoto.
Then I saw some pastors at the door.
Kisha nikawaona wachungaji fulani mlangoni.
But the door I saw,
lakini mlango niliouona,
had been damaged.
Ulikuwa umeharibiwa.
So when it was damaged,
na basi wakati uliharibiwa,
it was still able to maintain its reinforcement.
Bado ulikuwa na uwezo wa kuhifadhi nguvu na kazi yake.
Because,
kwa sababu,
even if it was ravaged,
hata kama mlango ule ulikuwa umeharibiwa,
even if it was ravaged,
hata kama ulikuwa umeharibika,
the iron bars,
ile mihimili ya vyuma,
were still intact.
Ilikuwa bado dhabiti.
The vertical iron bars,
ile mihimili ya vyuma iliyosimama,
you could see the skeleton of the door.
Ungeweza kuona lile umbo la mlango.
The other parts are destroyed, but you could see that the iron bars,
sehemu zile zingine zilikuwa zimeharibiwa, lakini ungeweza kuona kwamba ile mihimili ya vyuma,
were still strong.
Bado ilikuwa yenye nguvu.
And the pastors,
nao wachungaji,
as the voice said,
jinsi sauti ilivyosema,
tell them to shut the door.
Waambie wakaufunge mlango.
Listen very carefully.
Sikizeni kwa makini sana.
At that time,
wakati huo,
when I looked through the iron bars,
nilipotazama kupitia ile mihimili ya vyuma,
I saw out.
Nikaona nje.
And when I looked out through the iron bars,
na nilipotazama nje kupitia ile mihimili ya vyuma,
then I saw wild beasts.
Kisha nikawaona hayawani.
Again.
Na tena,
I immediately saw on the outside wild beasts.
Mara moja nikaona kwenye upande wa nje wanyama wakali.
I'm going to describe them.
Naenda kuwaelezea.
At first,
mwanzo kabisa,
when I looked at them,
nilipowatazama,
I thought they were dogs.
Nilidhani kwamba walikuwa mbwa.
But,
lakini,
what surprised me,
kile kilicho nishangaza,
to make me know,
kunisababisha nikajue,
that they were wild beasts,
ya kwamba walikuwa hayawani,
their tails,
mikia yao,
were long and running on the soil, on the ground,
ilikuwa ndefu na ilikuwa ikitambaa chini kwenye ardhi,
and goes all the way to the ground,
na inateremka chini mpaka ardhini.
Number two.
Na cha pili,
their mouths,
midomo yao,
were long like the beaks of a bird can look.
Ilikuwa mirefu kama vile mdomo wa ndege unaweza kukaa.
Not exactly like that, but with sharp teeth. Long and sharp teeth.
Haifanani kabisa na midomo ya ndege, lakini ni ndefu na ina meno makali kabisa tena marefu.
So then I understood.
Na basi nikapata kuelewa.
Why the voice told me.
Kwa nini sauti iliniambia.
To tell them.
Nikawaambie.
Shut the door.
Wakaifunge milango.
And he made me panic.
Na alinisababisha nikatetemeke.
Because.
Kwa sababu.
Inside the house.
Ndani mwa nyumba,
where the sheep of Christ,
kulikuwemo na kondoo wa Kristo.
Again.
Na tena,
the door is destroyed.
Mlango umeharibiwa.
The door is destroyed.
Mlango umeharibiwa.
Through the iron bars,
kupitia ile mihimili ya vyuma,
I saw the wild beasts.
Nikawaona wanyama wakali.
And inside here,
na humu ndani,
where the sheep,
walikuwemo kondoo.
And the voice instructs me to tell the pastors.
Na sauti inanielekeza nikawaambie wachungaji.
So shut the door.
Wakafunge mlango.
And then.
Na kisha.
When I looked at the beast,
nilipo watazama wale wanyama wakali,
I realized they are wild.
Nikatambua kwamba walikuwa hayawani.
And then,
na kisha,
I also realized,
pia nikatambua,
that the beasts were looking at the sheep.
Ya kwamba wale hayawani walikuwa wakiwatazama kondoo.
And they wanted to come in.
Na walitaka wakaingie ndani.
The beasts.
Wale wanyama wakali.
Were looking at the sheep in the house.
Walikuwa wakiwatazama kondoo katika nyumba ya Bwana.
And they wanted to come in.
Na walitaka waingie ndani.
Now look at this.
Sasa tazama hii.
When I told the pastor, shut the door.
Nilipowaambia wachungaji ya kwamba fungeni mlango.
The way I was commanded.
Jinsi nilivyoamrishwa.
Look at what happened.
Tazama kilichotendeka.
I saw the pastors.
Niliwaona wachungaji.
Going to shut the door.
Wakienda kufunga mlango.
But it is amazing.
Lakini inashangaza.
That the time they went to shut the door.
Kwamba wakati ule walipoenda kufunga mlango.
The beasts became aware.
Wale wanyama wakali wakajua.
That the door was going to be shut.
Kwamba mlango ulikuwa unaenda kufungwa.
And so the beasts advanced to the door.
Na basi wale wanyama wakaharakisha na kukimbia mlangoni.
And I saw a struggle ensued.
Nami nikaona kung'ang'ana kukaanza.
I saw a struggle at the door.
Nikaona kung'ang'ana mlangoni.
For the pastor to shut the beasts out.
Kwa wachungaji kuwafungia wale wanyama wakali nje.
But where I was standing here.
Lakini mahali pale nilipokuwa nimesimama.
I was wondering.
Nilikuwa nikijiuliza.
Why have they not shut the door quickly and strong?
Kwa nini hawajaufunga mlango kwa haraka na kwa nguvu?
Because this is dangerous.
Maana hii ni hatari.
So when they were pushing the door and the beasts were pushing.
Na basi wakati walikuwa wakiusukuma ule mlango, huku wanyama wakali pia wakiusukuma mlango ule ule.
I knew that they did not use all their force to push this door.
Nilijua kwamba hawakutumia nguvu zao zote kuusukuma mlango huu.
And the door was opened.
Na mlango ukafunguliwa.
And then the beasts entered the house.
Na kisha wale wanyama wakali wakaingia katika nyumba.
And that is the moment.
Na huo ndio wakati.
When everything in that vision changed.
Ambapo kila kitu katika maono hayo kilibadilika.
Because.
Kwa sababu.
When the beasts entered.
Wakati wale wanyama wakali waliingia.
They immediately began to devour the sheep.
Mara moja walianza kuwararuwararua wale kondoo.
They began to bite the sheep as I saw.
Wakaanza kuwauma kondoo huku nikiwaona.
But listen.
Lakini sikiza.
As they devoured.
Walivyokuwa wakiraruwararua.
On my right hand side.
Upande wa mkono wangu wa kulia.
When I looked.
Nilipotazama.
I saw that the wall.
Niliona kwamba ukuta.
Was actually collapsed in one portion.
Ulikuwa kwa hakika umeporomoka kwa upande mmoja.
And it was collapsed.
Na ulikuwa umeporomoka.
And I saw out again.
Na tena nikaona kule nje.
This time a bigger group, a gang of wild beasts.
Mara hii kikundi kikubwa zaidi cha hawa wanyama wakali.
And when I immediately saw the wall that collapsed on the right.
Na mara moja nilipoona ule ukuta ulioporomoka upande wa kulia.
Then the beasts from the right hand side also entered.
Kisha wale hayawani wa upande wa mkono wa kulia nao pia wakaingia.
Now listen to this.
Sasa sikiza haya.
The devour that took place.
Kule kuraruliwa kulikotendeka.
When the other beasts now entered.
Wakati sasa wale hayawani wengine waliingia.
Was highest.
Kulikuwa kwa juu zaidi.
What amazed me.
Kile kilicho nishangaza.
It seems to me.
Inaonekana kwangu.
That those beasts came in.
Kwamba wale hayawani waliingia.
Not just to eat.
Si kwamba tu waje kula.
but to destroy.
Lakini kuharibu haribu.
Because I saw this.
Mana niliona haya.
They could bite a sheep.
Wangeuma kondo.
And when they bite the stomach.
Na wakiuma tumbo.
Then they beat with on their mouth on the soil until it dies.
Kisha wanatwanga na kinywa chao wanatwanga na kutwanga kwenye ardhi mpaka kondo yule afe.
And then
na kisha
they went to others and were biting. There was a tempest.
Wakaendea kondo wengine wanawaumauma kukawa na ghasia.
There was yelling.
Kulikuwa na kilio.
There was yelling and biting and destroying and killing.
Kulikuwa na kilio na kuuma na kuharibu haribu na kuua.
Then
na kisha
within a short time
katika muda mfupi
they went
wakaenda zao.
Then the Lord
na kisha Bwana
now started taking me around the house.
Sasa akaanza kunizungusha katika nyumba.
I don't know why there was grass in the house.
Sijui ni kwa nini kulikuwa na nyasi katika nyumba.
But listen to this.
Lakini sikiza haya.
The grass now in the house.
Sasa ile nyasi katika nyumba.
Was sleeping like this, sleeping, showing that there was a struggle there.
Ile nyasi ilikuwa imelala chini, kuonesha kwamba kulikuwa na mngangano mahali pale.
You could see that the grass is fallen here, the grass is fallen.
Ungeweza kuona kwamba hapa nyasi imeanguka, imelala chini.
And blood stain.
Na ilikuwa na damu.
Showing that there was a struggle.
Kuonesha kwamba kulikuwa na mngangano.
And some of the sheep I saw.
Na baadhi ya kondoo niliowaona.
Like one leg.
Kwa mfano mguu mmoja.
Was pulled out.
Mguu mmoja ulivutwa ukang'olewa.
And eaten.
Na ukaliwa.
And they remained there alive but still struggling.
Na sasa wale kondoo wakabaki pale wako hai lakini wanang'ang'ana.
And others I saw.
Na wengine niliowaona.
The stomach was removed and eaten but they were left.
Tumbo liliondolewa likaliwa lakini walikuwa wameachwa pale.
What amazed me most.
Kilicho nishangaza zaidi.
The form, the manner.
Ile njia, ile namna.
The manner in which they ate the sheep.
Ile njia ambayo waliwala wale kondoo.
Told me.
Ili nieleza.
That they did not come to eat.
Ya kwamba hawakuja tu kula.
Because they would have eaten one and gone.
Maana wangemla kondoo mmoja kisha waende.
But biting this living dead, biting that living injured.
Lakini wakiuma huyu wanamwacha amekufa, wanauma mwingine wanamwacha amejeruhiwa.
It told me.
Ili nieleza.
That they came to destroy the sheep.
Kwamba walikuja kuwaharibu haribu wale kondoo.
And then.
Na kisha.
The part that moved me most.
Sehemu ile iliyoniguza zaidi.
When the Lord took me and I found this other group of sheep.
Wakati Bwana alinichukua na nikapata hiki kikundi kingine cha kondoo.
The mother.
Mama kondoo.
Doing like this, hiding his young ones.
Akifanya kwa jinsi ile ya kuwaficha watoto wake.
Trying to cover them.
Akijaribu kuwafunika.
In the grass. Panic.
Akiwa kwenye nyasi akifanya hivyo na ameogopa ameshtuka.
Terror.
Akiwa na hofu.
With the young ones.
Na wale watoto wake.
After that.
Baada ya hapo.
Then I found myself.
Kisha nikajipata.
Walking on a road.
Nikitembea kwenye barabara.
And in front.
Na mbele zangu.
Was a white car.
Kulikuwa na gari jeupe.
On my right were pastors.
Upande wa mkono wangu wa kulia kulikuwepo na wachungaji.
Then the voice of the Lord said.
Na kisha sauti ya Bwana ikasema.
Tell the pastors.
Waambie wachungaji.
to enter into that car.
Waingie katika gari lile.
That you may drive them to the mission field.
Ya kwamba ukawaendeshe na kuwapeleka mahali pa huduma.
I went.
Nikaenda.
And spoke to the pastors.
Na nikawanenea wachungaji wale.
And I said.
Nami nikasema.
The Lord says.
Bwana anasema.
Enter with me here.
Ingieni pamoja nami hapa.
Because I knew that I was driving to the mission field.
Maana nilijua kwamba nilikuwa ninaenda na gari kuelekea mahali pa misheni.
So I told them, enter with me here so we go.
Na basi nikawambia kwamba ingieni pamoja nami hapa ili kwamba tukaende.
Listen.
Sikiza.
When I told the pastors to enter with me the white car.
Nilipowaambia wachungaji wakaingia pamoja nami kwenye gari nyeupe.
They refused.
Walikataa.
They refused.
Walikataa.
And I saw them going.
Na nikawaona wakienda.
Towards the car.
Kuelekea kwenye gari.
But on the right hand side of the car.
Lakini upande wa kulia wa gari.
Then I saw bicycles.
Kisha nikaona mabaisikili.
Then I saw bicycles manual mounted.
Kisha nikaona baisikeli hizi za kuendesha kwa miguu.
And I saw them.
Nami nikawaona.
Each one pulling his bicycle.
Kila moja wao akichukua baisikeli yake.
And beginning to prepare to climb and ride.
Na kuanza kujiandaa kuipanda na kuondoka.
And when I looked at the bicycles.
Na nilipozitazama zile baisikeli.
This is what I saw.
Hiki ndicho nilichokiona.
Number one.
Kwanza kabisa,
the mechanical condition of the bicycles,
hali ya uwezo wa kuendeshwa wa baisikeli hizo,
was rusty and broken.
Zilikuwa zimeshika kutu na zimevunjika vunjika.
Which means there was no mechanical advantage.
Kumaanisha kwamba hazikuwa na uwezo wa kuendeshwa.
I noted that they were rusty bicycles.
Nilitambua hayo kwamba zilikuwa baisikeli zilizokuwa zimeshikwa na kutu.
Which means you are going to struggle so much.
Kumaanisha kwamba utaenda kung'ang'ana sana.
To use them.
Ili kuzitumia.
They pulled them, each one pulled.
Kila mchungaji akavuta baisikeli pale.
Each one pulled out a bicycle.
Kila mchungaji akavuta pale baisikeli.
And I realized they were old, rusty bicycles.
Na nikatambua kwamba zilikuwa baisikeli zilizozeeka, tena zilizoshikwa na kutu.
Now listen to this.
Sasa sikiza haya.
Then the next thing I noticed.
Kisha jambo lilofuata nililolitambua.
The bicycles were black in color.
Zile baisikeli zilikuwa nyeusi kwa rangi.
And then I woke up.
Na kisha nikaamka.
But in that vision.
Lakini katika maono hayo.
The Lord made me understand.
Bwana alinisababisha nikaelewe.
That I was going to the mission.
Ya kwamba nilikuwa nikienda kwenye misheni.
The mission field.
Kwenye uwanja ama mahali pa misheni.
And.
Na.
The pastors were also going to the mission field.
Pia wale wachungaji walikuwa wakienda mahali pale pale pa misheni.
But the Lord made me know.
Lakini Bwana alinisababisha nikajue.
It's incredible because I felt so bad in that vision.
Inashangaza sana maana nilihisi vibaya sana katika maono hayo.
Because I knew.
Maana nilijua.
The Lord had opened my eyes so I saw the road that goes to that mission field.
Bwana alikuwa ameyafungua macho yangu, kwa hivyo nikaona barabara iliyoelekea katika ule uwanja wa ile misheni.
And I knew that there was so much danger on the way.
Na nilijua kwamba kulikuwa na hatari nyingi sana njiani.
In fact,
hata hivyo,
I knew that there were wild beasts by the roadside.
Nilijua kwamba kulikuweko na hayawani wanyama wakali kando kando ya barabara.
And so when the pastors were taking bicycles.
Na basi wakati wachungaji walikuwa wakizichukua zile baisikeli.
I remember saying wow.
Nakumbuka nikisema wow.
But the road is dangerous.
Lakini barabara ina hatari.
And their bodies are exposed.
na miili yao iko wazi,
which means they can be attacked by beasts,
kumaanisha kwamba wanaweza kavamiwa na wale wanyama wakali.
I felt bad,
nilisikia vibaya,
because I knew they are going to be attacked on that dangerous road,
maana nilijua kwamba watavamiwa kwenye njia hiyo ya hatari.
Before they get to the mission field,
kabla wafike kwenye uwanja wa misheni.
Now,
sasa,
what is the message of the Lord?
Ujumbe wa Bwana ni upi?
To you pastors,
kwenu ninyi wachungaji,
based on this horrific vision,
kulingana na haya maono ya kutisha,
about the condition of the church,
juu ya hali ya kanisa,
based on this horrific vision,
kulingana na haya maono ya kutisha,
based on this horrific vision,
kulingana na haya maono ya kutisha,
on the state of the church,
juu ya hali ya kanisa.
When I woke up,
nilipoamka,
I shared, we had a ministry meeting,
tulikuwa na mkutano wa kikundi kwenye huduma.
The leadership of the ministry was meeting,
viongozi wa huduma walikuwa wakikutana.
Then I shared with them,
kisha nikashiriki pamoja nao,
this vision,
maono haya.
But what is the message?
Lakini ujumbe ni upi?
That the Lord is speaking to you pastors,
ambao Bwana anawanenea ninyi wachungaji,
through this vision,
kupitia maono haya.
Listen and very good,
sikizeni tena makini sana.
I found out,
nilipata kutambua,
that what the Lord showed me about,
kwamba kile alichonionyesha Bwana,
is actually in Ezekiel 34,
kwa hakika kinapatikana katika Ezekieli 34.
Ezekiel 34,
Ezekieli 34
talks about,
inanena kuhusu,
the complacency,
kule kuridhika,
of the shepherds,
kuridhika kwa wachungaji,
to the extent,
kufikia kiwango kwamba,
that they devour the wild beasts,
ya kwamba kule kuraruliwa wale hayawani,
enter and devour the sheep,
wanaingia na kuraruwararua kondoo.
It is also recorded,
pia imeandikwa,
in Jeremiah 23,
katika Yeremia 23.
But first,
lakini kwanza kabisa,
before we go to scripture,
kabla tuendee maandiko,
let us walk through the elements of the vision,
wacha tupitie vipengele vya maono hayo,
and understand,
na tukapate kuelewa,
what is the Lord saying,
Bwana anasema nini,
in that vision,
katika maono hayo,
about the church,
juu ya kanisa,
in this specific hour,
katika saa hii haswa.
Number one,
kwanza kabisa,
you see,
unaona,
that when the Lord spoke from on high,
ya kwamba wakati Bwana alinena toka juu,
and said,
na akasema,
tell them,
waambie,
to shut the door,
wakaufunge mlango,
for it did not seem,
hawakuonekana,
to have understood the instructions,
kuelewa maagizo hayo.
There was a disconnect,
kulikuwa na kukatanishwa,
for them,
kwao,
not to have obeyed,
kwao kutotii.
Number two,
na cha pili,
even when the Lord said tell them and I told them,
hata wakati Bwana alisema waambie na nikawaambia,
to shut the door,
wakaufunge mlango,
there was laziness, carelessness,
kulikuwa na uzembe, kulikuwa na kutojali,
in shutting the door,
katika kufunga mlango ule,
such that,
kiasi kwamba,
the beast,
wale hayawani,
came in,
wakaingia ndani.
Carelessness,
kutojali,
in shutting the door,
katika kufunga mlango ule.
Number three,
na cha tatu,
the door,
ule mlango,
was ravaged,
ulikuwa umeharibiwa haribiwa,
destroyed,
ulikuwa umeharibika,
so you could see only the vertical pillars,
kiasi ya kwamba ungeweza kuona tu zile nguzo zilizosimama.
Number four.
Jambo la nne.
When a struggle ensued.
Wakati mng'ang'ano ulianza.
The beasts.
Wale hayawani.
Defeated the pastors.
Waliwashinda wachungaji.
And the door was opened.
Na mlango ukafunguliwa.
Number five.
Jambo la tano.
You see that on the right hand side.
Unaona ya kwamba katika upande wa mkono wa kulia.
There was a wall.
Kulikuwa na ukuta.
But portion of the wall.
Lakini sehemu ya ukuta ule.
Collapsed.
Uliporomoka.
And then more beasts entered. Now they did not need to enter through the door.
Na sasa hayawani wengi zaidi wakaingia. Na sasa hawakuhitajika kuingia kupitia mlangoni.
Number six.
Jambo la sita.
When the beasts entered.
Wakati wale wanyama wakali waliingia.
They did not come to take one each, be full and go.
Hawakuja kuchukua kondo moja, wale washibe na waende zao.
Biting the neck.
Lakini wanauma shingo.
And beating until it dies.
Na wanatwanga na kutwanga chini mpaka kondo yule afe.
They came to destroy.
Walikuja kuharibu.
Precious people.
Watu wa dhamani.
The first thing I asked.
Jambo la kwanza nilouliza.
When I woke up.
Nilipoamka.
Who are these beasts?
Hawa hayawani, hawa wanyama wakali ni akina nani?
Because if we can know them.
Maana ikiwa tuweza kawajua.
Then we can shut them out.
Basi tuweza kawafungia nje.
If we can identify them.
Ikiwa tuweza kawatambua.
Then we can shut them out.
Basi tuweza kawafungia nje.
I am going to lead you into scripture that will surprise you.
Nitawaongozeni katika maandiko yatakayowashangaza.
That will surprise you so much.
Yatakayowashangazeni sana.
Listen.
Sikiza.
Number seven.
Jambo la saba.
There is now a white car.
Sasa kuna gari jeupe.
And the voice said, tell the pastors to enter there so you can drive with them to the mission field.
Na sauti ilisema, waambie wachungaji waingie mle ndani ili ya kwamba ukawaendeshe kuwapeleka kwenye uwanja wa misheni.
White car.
Gari jeupe.
Every time I pray for people's ministries.
Kila mara ninapoombea huduma za watu.
Oh, I'm going to a country.
Ama naenda kwa taifa fulani.
And the Lord wants to show me the ministries there.
Na Bwana anataka kunionyesha huduma kule.
He can show me a boat, a ship.
Anaweza kunionyesha mashua ama meli.
Or he can show me a vehicle.
Ama anaweza akanionyesha gari.
Or a bicycle.
Ama baiskeli.
Or a motorcycle.
Ama pikipiki.
Depending on the size of the ministry.
Kulingana na kiwango cha huduma ile.
And many times.
Na mara nyingi.
If there is sin in the ministry.
Ikiwa kuna dhambi katika huduma ile.
Then you would see.
Basi utaona.
He presents that bicycle as black.
Anawasilisha baiskeli ile kama nyeusi.
Or a black car, or brownish.
Ama gari jeusi, ama la hudhurungi.
White.
Nyeupe.
Is holy.
Ni takatifu.
So the Lord was saying.
Kwa hivyo Bwana alikuwa akisema.
Tell them.
Waambie.
To enter there so you can drive with them to the mission field.
Waambie wakaingie mle ndani ili ya kwamba ukawaendeshe uende nao kwenye uwanja wa misheni.
And they refused.
Na walikataa.
Instead.
Badala yake.
Picked up black bicycles.
Wakazichukua baiskeli nyeusi nyeusi.
Old.
Zilizozeeka.
To go.
Wakaenda.
I want to begin from there, precious people.
Ninataka kuanzia pale watu wa dhamani.
Listen.
Sikiza.
I am amazed.
Nimeshangazwa.
That at the gate of the house of the Lord.
Ya kwamba kwenye lango la nyumba ya Bwana.
There are servants.
Kunao watumishi.
But for the servants of the Lord.
Lakini kwa watumishi wa Bwana.
To have allowed the beast in.
Kuwaruhusu wale wanyama wakali kuingia.
That tells me.
Hiyo inanieleza.
That the priesthood.
Ya kwamba ukuhani.
Has not protected the sheep.
Hawajawalinda kondoo.
On this day.
Katika siku hii.
And indeed.
Na hata hivyo.
When I look around.
Ninapuangalia kote kote.
At the church of Christ.
Kwa kanisa la Kristo.
And see these pastors the Lord was telling me to talk to.
Na kuwaona wachungaji hawa ambao Bwana alikuwa ananiambia ni wanene.
Inside the house.
Ndani wa nyumba.
These ones here.
Hawa hapa.
Have been called by Jehovah.
Wameitwa na Jehova.
According to Ephesians 4.
Sawa sawa na Waefeso 4.
Verses 11 to 16.
Mstari wa 11 mpaka 16.
Again.
Tena.
Just that you may understand.
Ili ya kwamba mkapate kuelewa.
These pastors.
Hawa wachungaji.
That the Lord was telling me.
Ambao Bwana alikuwa akiniambia.
Tell them to shut the door.
Waambie wakaufunge mlango.
These are the servants of God.
Hawa ni watumishi wa Mungu.
That have been called.
Walioitwa.
Through Ephesians 4.
Kupitia Waefeso 4.
11 to 16.
11 mpaka 16.
Genuine servants.
Watumishi wa kweli.
But the beasts.
Lakini wale wanyama wakali.
Those are not the servants of the Lord.
Hao si watumishi wa Bwana.
Those are not the servants of the Lord.
Hao si watumishi wa Bwana.
But.
Lakini.
They also made their way into the house.
Na wao pia walipata njia yao, hatimaye wakaingia ndani mwa nyumba.
And when they entered into the house,
na walipoingia katika nyumba,
they came,
walikuja,
to destroy,
kuharibu haribu,
the sheep,
kondoo.
Step by step, right?
Hatua kwa hatua.
I wanted to know, who are these beasts?
Nilitaka kujua, je, hawa hayawani ni akina nani?
Then I understood.
Kisha nikaelewa.
I'm going to use a bad example, but just take it, okay? If there is going to be a war.
Ya kwamba ikiwa kunaenda kuwa na vita.
Between Venezuela and Colombia.
Kati ya Venezuela na Colombia.
If there is going to be a war.
Ikiwa kunaenda kuwa na vita.
Between Venezuela and Colombia.
Kati ya Venezuela na Colombia.
You will find.
Utapata.
That some of the Colombian army.
Ya kwamba baadhi ya wanajeshi wa Colombia.
Will make their way into Venezuela.
Watajiingiza mpaka Venezuela.
And wear the Venezuelan uniform.
Na wavalie sare ya jeshi la Venezuela.
Of the National Guard.
Ya National Guard.
And then pretend to be fighting with Venezuela.
Na kisha wajifanye kwamba wanapigana na Venezuela.
Yet they have come.
Ili hali wamekuja.
To destroy Venezuela.
Kuharibu Venezuela.
But.
Lakini.
Because.
Kwa sababu.
They are not part of the Venezuelan army.
Wao si sehemu ya jeshi la Venezuela.
They need some partners.
Wanahitaji wasaidizi fulani.
They need some liars on people.
Wanahitaji watu fulani wakukubaliana na wao.
That are genuinely in Venezuelan army.
Ambao kihalisia kwa kweli wako kwenye jeshi la Venezuela.
But compromise.
Lakini hawako imara.
In order to give them uniform.
Ili ya kwamba wakawapatie sare.
Open for them in the night to enter.
Na wakawafungulia usiku wakaingie.
So when they enter,
na basi wanapoingia,
they come to destroy.
Wanakuja kuharibu.
Same goes to the church.
Vivyo hivyo kwa kanisa.
In Ephesians 4.
Katika Waefeso 4.
11 to 16.
11 mpaka 16.
It is he who called them.
Ni yeye aliyewaita.
Some to be the apostles.
Wengine wawe mitume.
Others prophets.
Wengine manabii.
And evangelists.
Na wainjilisi.
And pastors.
Na wachungaji.
And teachers.
Na walimu.
He called them.
Aliwaita.
I want to believe all of you have been called by the Lord.
Nataka kuamini kwamba ninyi nyote mumeitwa na Bwana.
But
lakini,
among the called,
miongoni mwa wale walioitwa,
if you look at the church of Christ now,
ukilitazama kanisa la Kristo sasa,
you will see one thing.
Utaona jambo moja.
When they were called,
wakati walipoitwa,
there was one objective.
Kulikuwa na lengo moja tu.
By God the Father.
Na Mungu Baba.
To prepare the church.
Kwamba wakaliandae kanisa.
To let her grow.
Kulisababisha likakue.
Until.
Hadi.
She reaches the full stature.
Likafikie kile kimo kamilifu.
The full height.
Kimo timilifu.
Of Christ.
Cha Kristo.
Wow. So it is clear.
Basi iko wazi.
But the church.
Kwamba kanisa.
The priesthood.
Ukuhani.
In the church.
Katika kanisa.
Was actually called.
Kwa hakika waliitwa.
To prepare the bride.
Wakamwandae biharusi.
To the Messiah.
Kwa ajili ya Mesia.
Now it is clear.
Sasa iko wazi.
Then I'm wondering why.
Na basi ninajiuliza kwa nini.
Why has it been a little bit confusing?
Kwa nini imekuwa ya kuchanganyisha kwa kiasi?
Because.
Kwa sababu.
The only way.
Njia ya pekee.
The only food.
Chakula cha pekee.
The only food.
Chakula cha pekee.
That can help the church.
Kinachoweza kulisaidia kanisa.
The Bible says.
Biblia inasema.
And this is what I wanted to handle with you today.
Na hiki ndicho nilitaka nishughulikie pamoja nanyi leo.
The title of today's message.
Kichwa cha ujumbe wa leo.
Is.
Ni kwamba.
That day and hour.
Siku ile na saa ile.
No man knows.
Hakuna mtu aijuae.
But I wanted to bring in that vision.
Lakini nilitaka niyahusishe maono hayo.
That you may understand the gravity.
Ya kwamba mkapate kuelewa ule uzito.
Of being aware.
Wa kujua.
That day and hour.
Kwamba siku ile na saa ile.
No man knows.
Hakuna mtu aijuae.
In this moment.
Katika wakati huu.
Let us read, precious people.
Wacha tukasome watu wa dhamani.
Hallelujah.
Hallelujah.
The book of Mark chapter 13.
Kitabu cha Mariko mlango wa 13.
Mark 13:32.
Mariko 13:32.
No one knows about that day or hour.
Lakini kwa habari ya siku ile na saa, hakuna yeyote ajuae.
Not even the angels in heaven.
Hata malaika walioko mbinguni.
Nor the Son.
Wala mwana.
But only the Father.
Ila Baba peke yake.
And he says.
Na anasema.
Be on guard. Be alert.
Anasema. Jihadharini. Kesheni.
I repeat.
Narudia tena.
Be on guard. Be alert.
Jihadharini. Kesheni.
You do not know when that time come.
Kwa maana hamjui wakati ule utakapowadia.
I even love.
Hata ninapenda.
The way Spaniel put it.
Jinsi Spaniel linavyosema.
Be alert. Be on guard.
Jihadharini.
Be alert. He says, be vigil.
Jihadharini. Anasema, kesheni.
And he says,
na anasema,
it is like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge.
Ni kama mtu anayesafiri akiacha nyumba yake na kuachia watumishi wake kuiangalia.
And each with his assigned task.
Kila mtu na kazi yake.
And tell the one at the door to keep watch.
Kisha akamwambia yule bawabu aliye mlangoni akeshe.
I learned a lot.
Nilijifunza mengi.
From that vision.
Toka kwa maono hayo.
When I read this.
Wakati niliposoma haya.
He said.
Anasema.
Be alert.
Iweni macho.
Be on guard.
Jihadharini.
Be vigil.
Kesheni.
Because.
Kwa sababu.
No man.
Hakuna mtu.
No that day.
Aijuae siku ile.
And hour.
Na saa.
And he says.
Na anasema.
It's like a man who lives.
Ni kama mtu anaenda zake.
And puts.
Na kuweka.
In his house.
Katika nyumba yake.
He puts.
Anaweka.
Servants.
Watumishi.
Some.
Wengine wao.
Inside with tasks.
Ndani wakiwa na kazi.
Some.
Na wengine.
At the door.
Wakiwa inje mlangoni.
At the door.
Kwenye mlango.
Then I understood.
Kisha nikaelewa.
That there are some people supposed to be at the door.
Kwamba kuna watu fulani wanaopaswa kuwa mlangoni.
At the door.
Kwenye mlango.
The Lord.
Bwana.
Expected the pastors.
Alitarajia wachungaji.
Be alert.
Wawe macho.
Which is attentive.
Kumaanisha kwamba wawe makini.
Which means expectant.
Kumaanisha kwamba wawe na matarajio.
To be on guard.
Wajihadhari.
Do you know what it means to be on guard?
Je, unajua inamaanisha nini kujihadhari?
So now.
Kwa hivyo sasa.
Look.
Tazama.
In Israel.
Kule Israeli.
When the house of the Lord.
Walipoijenga nyumba ya Bwana.
On Mount Moria.
Juu ya mlima Moria.
The glory of the Lord.
Utukufu wa Bwana.
Visited mightily.
Ulitembelea vikuu.
God.
Mungu.
His authority.
Mamlaka yake.
Consumed the house.
Yaliiteketeza nyumba ile.
Who can compete with God's authority?
Nani awezaye kubishana na mamlaka ya Mungu?
Who can contest the authority of God?
Nani awezaye kushindana na mamlaka ya Mungu?
Listen.
Sikiza.
But.
Lakini.
With all that power.
Na nguvu hizo zote.
With all that authority.
Na mamlaka hayo yote.
They had.
Ili wabidi.
To build a wall.
Wajenge ukuta.
Around the house of the Lord.
Kuzunguka nyumba ya Bwana.
And when they built the wall.
Na walipoujenga ukuta ule.
Listen.
Sikiza.
Around the wall.
Kuzunguka ukuta ule.
They raised.
Waliinua.
Some fancy towers.
Waliinua nguzo za juu ukutani za kulinda.
Like this is the wall.
Kwa mfano kama huu ndio ukuta.
So I'm like this.
Basi niko juu ya ukuta.
I can see above the wall.
Naweza kaona juu ya ukuta.
There were places where you could stand.
Kulikuwa na mahali ambako ungeweza kusimama.
On the wall.
Kwenye ukuta.
Then you can see outside.
Na basi ungeweza kuona nje.
And they kept God.
Na walikuwa wakilinda zamu.
They kept watch.
Walikesha.
On the house of the Lord.
Kwa nyumba ya Bwana.
They checked.
Walichunguza.
First of all.
Kwanza kabisa.
They expected the Messiah.
Walimtarajia Mesia.
The Messiah will come.
Kwamba Mesia atakuja.
To part of the watchmanship.
Na basi sehemu ya ile kazi ya ulinzi.
Is to see.
Ni kuona.
And the Bible says.
Biblia inasema.
In Isaiah.
Katika Isaya.
Watchmen.
Kwamba walinzi.
What do you see?
Mwaona nini?
In the third watch.
Katika zamu ya tatu.
Watchmen.
Walinzi.
What do you see coming?
Mwaona nini kikija?
So, part of the role.
Kwa hivyo sehemu ya kazi yao.
Of watching over the wall.
Ya kulinda juu ya ukuta ule.
You might see.
Unaweza kaona.
Oh.
Eh.
Prepare, the Messiah is now coming.
Jiandaeni sasa Mesia anakuja.
The other part.
Na sehemu ile nyingine.
There were marauding Bedouins.
Kulikuwa na wale Bedouins wa kutanga tanga.
There were Bedouins.
Kulikuwa na ma Bedouin.
Who were nomadic.
Ambao walikuwa watu wa kuhamahama.
And they were moving with their animals.
Na walikuwa wakihamahama na mifugo yao.
And they did not worship Jehovah.
Na hawakumwabudu Jehovah.
They do not worship the God of Israel.
Hawamwabudu Mungu wa Israeli.
And their practices are defiled.
Na desturi zao zimenajisika.
And so.
Na kwa hivyo.
The fear was.
Hofu ilikuwa kwamba.
That if we leave this gate.
Ya kwamba tukiliacha lango hili.
Or we leave the wall without washing.
Ama tuache ukuta bila kulinda.
They might come.
Wanaweza kaingia.
And find that the gate is open.
Na wapate kwamba lango liko wazi.
And enter with their animals.
Na waingie na mifugo wao.
Hey! Like that.
Waingie wakifanya hivyo na mifugo zao.
They might enter with their animals.
Wanaweza kaingia na mifugo wao.
And contaminate.
Na wachafue.
The holy house of the Lord.
Nyumba takatifu ya Bwana.
So there were people.
Basi kulikuwepo na watu.
But continually.
Ambao bila kukoma.
Kept God.
Walilinda zamu.
Kept God.
Walilinda zamu.
And kept watch.
Na kukesha.
At the gate.
Kwenye lango.
To keep the Bedouins from entering.
Ili wawazuie wale ma Bedouins wa kutanga-tanga wasiingie.
The other reason.
Na sababu nyingine.
Why he said.
Kwa nini alisema.
That he told the ones at the gate.
Ya kwamba aliwaambia waliokuwa langoni.
To keep watch.
Wakakeshe.
Is that.
Ni ya kwamba.
They might see the sign.
Wakazione ishara.
Of the Messiah's coming.
Za kuja kwake Mesia.
Listen.
Sikiza.
After this vision.
Baada ya maono haya.
I met with the ministry team.
Nikakutana na kikundi kwenye huduma.
And I told them.
Nami nikawaambia.
I think I have understood.
Ninadhani nimeelewa.
That there are some servants supposed to be at the gate.
Kwamba kuna watumishi fulani wanaopaswa kuwa langoni.
To alert the people inside.
Ili ya kwamba kuwamakinisha watu walio ndani.
About one.
Juu ya kwanza.
The dangers out that want to come.
Hatari zilizo nje zinazotaka kuingia.
Two.
Na pili.
About his return.
Juu ya kurudi kwake.
The signs are here.
Ishara ziko hapa.
When you look at the church today.
Ukilitazama kanisa leo.
The pastors.
Wachungaji.
That the Lord told me, tell them to shut the door.
Ambao Bwana aliniambia, waambie wakaufunge mlango.
They have not shut the door.
Hawajaufunga mlango.
And yet.
Na ili hali.
They are the genuine pastors.
Wao ndio wachungaji wa halisia.
That God depends upon.
Ambao Mungu anawategemea.
To protect the sheep.
Wakawalinde kondoo.
But.
Lakini.
Complacency.
Kuridhika.
Casualness.
Ukawaida.
Carelessness.
Kutojali.
Has allowed them.
Kumewaruhusu.
To leave the door damaged.
Wawache mlango hali umeharibika.
And also.
Na pia.
Nani, you get out of here. No. You don't come.
Ati nani, nani wewe toka hapa. Nani usiingie.
And the enemy said, no, come.
Na adui ni mkali anasema, la, ninakuja.
What I said there.
Kile nilichokisema pale.
Is big.
Ni kikubwa.
What I just said here now.
Kile ambacho nimesema hapa hivi sasa.
Is big.
Ni kikubwa.
This thing of saying, allow me just a little bit.
Hiki kitu cha kusema ati niruhusu tu kidogo.
Who has authority?
Ni nani aliye na mamlaka?
Is it the pastor called by God or the wild beast?
Je, ni wachungaji walioitwa na Mungu ama ni wanyama wakali?
That tells you.
Hiyo inakuambia.
That when the beast enter.
Wakati wale wanyama wakali wanaingia.
It must have everything to do.
Lazima ina kila kitu kuhusiana.
With some kind of compromise, understanding, acceptance, invitation.
Na aina fulani ya mwaliko wa kukubaliana, kupatana na kuafikiana.